ShankySupplier.com.
Hunter DJ
Adoni 17 number.
Majumbo Music.
Ninaikupenda ni mimi, wengine wanakutamani. Ani wangu jamani. Za gari toza nyumba, sitaki kulikosa penzi lako. Mimi zako wendo langu tulizo, umeniweza mama, nikisa mchuzi wapweza, vindi mchuzi ongeza. Mikwako nimelamba kopa, achana na maneno wanalopoka, hawajui mbali vile tumetoka.
The mixing, Anta.